Bani Music.
Sister P, P Matata, alongside Babylon BC. P Matata Classic, back in the business. Woo.
P Matata Classic, baby. Na Josephina Matata, Imelda Mtemana. Sabuka chochote utakacho, yani kwetu siye, safi siye. Wetingisho utakavyo, watu wakupatie. Usizingue, tunapalie. Tunapatara, amna kara, atunabarie. Atwe sabu masa, tunakesha ba. Mimwenze nushe utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kame mekwisha tingisha, tuendele kuzichanja mbuga. Mimwenze nushe utwika, ila kichwa bado akija vuluga. Kame mekwisha tingisha, tuendele.
Mambo ya stare na fashion, cheki livo tupia. Mambo supa, unavusho kigusa. Dani kumekucha, vichache vipusa. Tingisha kama meisha niongeze. Na hata kama bili wakileta ndokeze. Kama una toto, nipe nchombeze. Nijifanya TID, nimpigie zeze. Kama maro, nibembeleze tucheze. Chupa juu tingisha kama mekwisha. Party never stop, unabisha. Ah, unabisha. Ah, tingisha. Ah, tingisha.